Tunaingia Almopi na Princess mwenyewe. Tumekundua in Christ nothing is possible. Yeah. Tumekundua. All right, tumekundua. Tumekundua.
Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it free. Kwa my boys, kwa manasa doma. Unajiweka juu juu iko juu. Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it free. Kwa my boys, kwa manasa doma. Unajiweka juu juu iko juu.
Stress car flex. Still in a wish, niko hot bro. Ghost Devon car hash. What's sin before you pray? And ukisaga sana devo ataku play. Focus kwa cause even niko far. Every moment jana feel kuwa nawe. Cause me ndio and more but dependi wo. Na nime catch what so I'm reaching this year. Sina form but na focus on my hobby. Inwa wanda ingi sekina bobi. Molo meni kwachu in my heart nina bless. I'm in Jesus, I would say no. Send me father and I will go. Without saying no. Protect me Jah, cause I'm on my knees. I'm not a ganja farmer meeting devil with an armor. Jaja ni me come so ni take
a high chest. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju iko juko. Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju iko juko.
Life ni hard, kila kitu impossible. Wasae kuzara ujue when it's simple. Even being slim, it's possible. Ukiwa na imani with God, you are possible.
When I was young, I used to fear people. But now that I have Christ, I fear no evil. I'll make his name known to all people. Cause word yake, haitapita kaa upepo. I'm not will fall, nijitie kitanzi. Nita stand still, bila wasiwasi. Na word yake, nitasema waziwazi. Cause no matter what happens, yeah, yeah, you can ask. Nataka the promised land, kaking kaka. Nakao na ajiamini, nijoin ukitaka. God is my protector, na pia my defender. Before him, I do surrender.
Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju, we got you for. Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju, we got you for.
God is the answer, me na shine. God is after, yani natural calamity. Shika Bible na ingia church every Sunday. Ku give thanks kwa yale amedu. Cause even though me udu. To God be the glory, amenifanya sina ngori. Nitume nitago, ata kama ni maju. Wana die, sina vice, Buddha kwako ninakam. Uli nifunza kuflow since I was born. Kama Jeremiah ulimcall akiwa tumboni, ukamtuma wadi yako, so uwa mine. Kwa wadi yako ja, siwezi pause. I do a lot of things, hadi kwa encourage my pose. Najuu ya relief zangu walijai nime lost. But na chila kumchani, God ameni bamba most, yeah.
Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju, we got you go. Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju, we got you go. Nimekundua nina place in my heart. Ya kuwa sito and then I keep it straight. Kwa my boys, kwa manda se jama. Unajiweka juju, we got you go. Nimekundua nina place.
Unajiweka juju, we got you.